laba maalmood kadib markii uu la dooday murashaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump. Madaxweynaha Mareykanka ee kursiga fadhiya Joe Biden ayaa ololihii doorashada ka sameeyey magaalada Raleigh ee gobolka North Carolina. Waxa uu xoogga saaray inuu ka hadlo tabashooyinka ku saabsan da'diisa iyo awoodda uu u yeelan karo inuu waddankan 4 sano oo kale sii xukumo.
I don't speak as smoothly as I used to. I don't debate as well as I used to. I know how to do this job.
Haddii arrinta muuqata sheego waan ogahay inaanan ahayn nin dhalinyaro ah oo aanan u socon karin sidii aan hore ugu socon jiray oo aanan u hadli karin sidii hore una doodi karin sidii hore. Laakiin waxaan hubaa in mar kale 4 sano oo dambe aanan u tartami lahayn haddii aanan hubin inaan shaqadan qaban karo.
Laakiin intii uu doodan ku jiray waxaa iska caddaa in Biden uu mararka qaar hadalka googoynayay oo weerihiisuna aysan isku xirnayn. Michael Kimagi oo ah professor taariikhda dhiga oo la hadlaya VOA-da ayaa yiri
the most salient detail of the evening was Biden's tone of voice, which was faltering.
Tafaasiisha ugu muhiimsan ee dooda habeenkaasi waxay ahayd codka Biden, kaasi oo u muuqday mid si leecaya oo aan xoog lahayn. Waxay ahayd awoodiisa inuu si sahlan ula yimaado jawaabo iswaafaqsan oo la xiriira qaar ka mid ah su'aalihii la weydiiyey, wuuna sameeyey kalabar doodiisa sidaasi wuu sameeyey, laakiin barka kale ma uusan samayn. Habeenkaasi waxa kaloo uu lumiyey fursado badan.
Ku-deetan jirkan murashaxa dimuqraadiga ah ayaa sheegay inuu cunaha ka xanuunsanayay habeenkaasi, balse hololka laga qabo da'da madaxweynaha ayaa sii xoogaysatay doodaasi kadib. Senatarka jamhuuriga Marco Rubio ayaa su'aal geliyey awoodda hogaamineed ee madaxweyne Biden.
Waa inaad isweydiisaa cidda dhabta ah ee maalin walba go'aanka ka gaadhaysa arrimaha aqalkacad, sababtoo ah uma malaynayo qofkaan ku aragnay doodan inuu si qoto dheer ugu lug yeelan karo xukunka xilligan.
Codadka rag ka tirsan dimuqraadiyiinta oo caana ayaa qabsaday baraha bulshada si ay u muujiyaan niyadjabkooda. Jaridada The New York Times ayaa qortay si uu ugu adeego dalkiisa, madaxweyne Biden waa inuu ka baxaa tartanka. Ilaa madaxweynuhu uu ka goosto inuu si iskiis ah uga haro tartanka, waxa uu weli ku sii soconayaa dariiqa uu ku kasban lahaa magacaabista xisbigiisa marka ay shirweynahooda isugu yimaadaan bisha August. Laakiin haddii Biden uu ku dhawaaqo inuu tartanka ka harayo, dadka la soo jeediyey in lagu bedeli karo ayaa waxaa ka mid ah guddoomiyaha gobolka California Gavin Newsom. Gavin oo doodii Biden ka falcelinayay ayaa yiri
this is not about style. This is about delivering results for the American people. And tonight, I think Joe Biden.
Tani ma aha mid ku saabsan qaabka, tani waxay ku saabsan tahay gaarsiinta natiijooyinka dadka Mareykanka. Caawana, waxaan u malaynayaa in Joe Biden aanu isheegin oo kaliya ee uu dadka xusuusiyey waxqabadkiisii iyo himilooyinkiisa mustaqbalka.
Dadka siyaasadda ka faallooda ayaa qaba in dood kale oo la filayo inay labada musharax dhex marto bisha September ee soo socota Biden uu soo rogaal celin karo, sababtoo ah laguma baran bay leeyihiin madaxda kuraasta fadhisa in doodahooda koowaad ay bandhig cajiiba sameeyaan. Laakiin marka la gaaro doodan oo uu qaban doono telefishinka ABC, waa waqti dimuqraadiyiintu ay ku adkaan doonto inay soo doortaan murashax cusub oo ay Biden ku bedelaan.